Mama gawara kana mukora we priva tutute tuli gazimbiro kusisira banange mbona bona rwachi tinebuza bali jitembo nyabonyani waliwo ebintu ebinyiga ebimpimpi byenjagala njatula enfune n'enfuba nnyamba kubanga bwe ntegereza okusirika bannange sikuwanga nzikirira ekimugunyu ekisooka nkyogeza luggumuggumu be bakulu bange abo bafa mu ddiriŋŋanwa ng'ate be bandibadde batuwagira mu nsonga zaffe mpozi n'okula ate nga bwe nzijukira emyaka giba mitono okubalya bakasukka obuvubuka ne nja okuleka gulofa ewedde ate nga mpya semakula yafiira ku ggwanga muyombya mbuusabuusa bwe ntyo ntyo baayazikibwa eyambikira yamanya kyakufaako era kye yantegeeza kakati njogeza lusajja sajja n'endongo njikuba lwakusakula nga kyakulya balijidde namulabako omundeeba gwe twawayanga mpozi bwe bugambo obusembayo mulamu yamuziibayo olwabuwaze n'abaana baffe songa wano mu bulemeeza emulira we yabeeranga kakati tuli mu bbanja kumugjayo n'owe kenya tuli muteesaako bwe tuli batutudde ekika njagala muwuliriza ekirango kyange ng'era njagala tukuŋŋaane fe abasigaddewo njagala twemanye omuwendo gwaffe ddala tusaana tudduukirire omusaayi gwaffe bannange tulima tukwanya waliwo ebintu by'ekika bingi nnyo ebitufuukidde so gwe musingi gw'abalisigala ebyabyo tukimanyi byayokebwa n'ebyali bibanja kaakati nno byegasse bannaffe ababiriko baalokoka ekyennaku aba mu kkono okulamagezira ku mwa bakitaffe tusigazzaawo babale tubeesige balituwabula mu biddiriŋŋana bassenga tulibuuza najjuma nalweyisa okubanga be bakubiriza abaffe n'okuva edda lyonna alikkiriza alitweyuna lyonna gye tuli batukuŋŋaanidde ndaba ku kimmwe abazze baganda bange mu myoyo njagala ntabagana bwe tuba tuteesa bannange tulima tukwanya kati mmwe mulowooza ki ku musaayi gwaffe nze bwe mbanyuumiza ebife wange kati bizuukusajja embeeritaami kukwebaka ngugumuka mu birooto ate omwana alogoota na misambwa bugimutta nze ndoota maliba gantulege olusigango oba okusumikibwa obwo obubugo kulira bwe nfugirirwa obwo obugoma n'engalabi ng'enfuga n'ewerekerwa ez'ensaasi kugambye n'enfuna ekiseera ekizibu si kyefuga daki ne nninyirira obwo omuliro n'omwana alogoota n'agwagwawo ekiro kugambye n'asaba muto w'enkanamu mu kibi najja n'oluyimba oluzito bwenkere bwe nkulu esima ng'eggalira kyokka akanyoomonyoomaako bwe ndi mutta ndikwata mulala namunyanyimbe bakuutira bwe nti lubaale yeeyogerera talimbwa ne bwe baba balongo n'emizimu n'emisambwa byonna n'amayembe mwenna ngalongala abakyala mwebale abaami ngalongalo n'abaana mwebale agawalaggana mu nkoola bwe tuli batutudde tuli gazimbira obusiisira agawalaggana mu nkoola bwe tuli batutudde tuli gazimbira embuga yago nange mbona abona lwaki ntyo nebuuza yekikyekyo ekituwa emmenta n'abaana okufunda ku nazaala tebayiga nnyo ng'abaabalala bakoona diguri emirimu tufunda kunnanoonya nti yabula n'oluusi kusiiba ku nguudo emmotoka tulinnya z'abannaffe nti baamala eggaali basikiri okulema abakazi batandise twesamba n'oluusi empewo enkuma okuzingiza oyo nnyinimu oba jjembe enjagala lituyitemu nga tutudde oba lubaale enjagala yeerobozeemu kuwange omusajja gy'ali eyo atafenya era nga gwe mmanya omusajja emmekete kubanga yadduukirira abo abawabye n'okufulula abo abalogo wamma gwe oli kitalo nkutenda gwe wamponya naganga tofenya wabulondabiranga wa lusimbi omukono wakuwonya kati olutamba ntakula kiteeno njagala kubanga gwe njiyita nnaddamula naye ddamu nti tuli batutudde agawalaggana mu nkoola tuligazimbira obusiisira naye kati empologoma ekaaba bannanga empologoma ebuga yiiya nti empologoma ensajja mu kuviira ogwo mwana gw'entale alijja eŋŋanga alibeera weebweru kirimu ggwe alyeyitira mpite bwerijja aligenda kyennyumannyuma nga talaba ebigera alisuula mu nnyanga.